chunk is a player. It's a player. Shafika na magoti menisha piga sio kweli mgeni dosa mimi wenga nitateseka na mikwako sha kuwa chizi bila ya wewe siwezi nielewe basi kipenzi na kupenda nile kishenzi kibidubidu siyeminua ukageuka simba ukanirarua utanipa mawazo kusanganyikiwa tamu lako penzi chukutani ya siare na moyo wangu nakugaia amoja pamoja sije nirudishia siyo duniani mpaka haila pia ni wewe tumaini. Mami, 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 oh, au nani kusha mwezi, oh, ah, weka wako uzuri kwa kweli sosiri na nata mwezi, oh, ah, mami, 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 oh, au nani kusha mwezi, oh, ah, kunishika kidevu kito masambafu na cheka mwezi, oh, ah, wiki endi twende wapi, njiagua na kupana fasi, ndiada utupa defala fi, njia kutugo mbegu la fi, idaya wiki endi twende wapi, njiagua na kupana fasi, ndiada utupa defala fi, njia
Echo sound, echo sound, echo sound.